Yo,
here's another one.
My card, you're killing
me. When the men wanna come, wanna tell them all. Now up every time, now my cinema. I roll now my nigga, them my nini na. Black singer, singer, get to dilemma. Brother, sorry. Get to nyama, nyama, jam, sorry. Tusha piga bia magachori. Tufuni kane chini ya bojori. Wee, spila ganda we. Nikule yote mashetana kini panda we. Nakupa vyote na nipati kwa varanda. Tunacheza macharanga kapolibo dana danda. Si usha ni chanja chanja. Ado wado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo ogo ogo. Ado wado chini kidogo. Tuende bado katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo 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 ogo. Kagoma, kagoma, kwenda kagoma. Kagoma, 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 kwenda kagoma. Kagoma, kazna dawa, maisha ni yale yale. Tuende sawa, tupishane kule kule. Tushapaga, siku vile vile. Kabla kulala, tunapiga makelele. Ipwana da, bongo ni fire. Unalala vipinje, kuna vimalaya. Baba kuna siti, tunasimama vibaya. Kikalia jiti, linawaka mambo mbaya mbaya. Ado wado, chini kidogo. Tuende bado, katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo, 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 ogo. Ado wado, chini kidogo. Tuende bado, katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo, 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 ogo. Kagoma, kagoma, kwenda kagoma. Kagoma, 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 kwenda kagoma. Kagoma, walokaza melegeza. Pombe, jicho nyanye la kengeza. Chonge, kawa kuja mekuweza. Zombe, kuma kali likichezwa, cheza. Te Kenya, te Kenya, we we. Te Kenya, te Kenya, we. Te Kenya, te Kenya, we we. Te Kenya, te Kenya, we. Ado wado, chini kidogo. Tuende bado, katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo, 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 ogo. Ado wado, chini kidogo. Tuende bado, katika kidogo. Apo apo kamata muogo. Ogo, 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 ogo. Kagoma, 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 kwenda kagoma, kagoma. Kagoma kwenda, hey. I got my code on this one. We be killing them, hey. Then we be killing them.
Killing them.
We be killing them, huh. Atutaki, atutaki. Kubato, bato, una watoto.